going from here, I guess.
Mm-hmm.
Do nature?
Yes, nature. Have you done plants and nature? Go for nature and
nature.
Nature.
Napoli. Siku. Siku.
Hima.
Hima.
Ado.
Ado.
Ni mchana.
Ado.
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 Na ado boate.
Ado boate.
Ado boate.
Ado boate.
Kama saidi atoboate
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 ni sangapi
sasita sasita
na umande
ime
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 ime na vumbi
vumpi
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 na burune nini
burune
Burune
ni yoyo.
Sasa nenayo burune.
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 Baratina.
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 Ni sangapi?
Kumepambauka. Kumepambauka.
Yani kumekucha.
Hmm. Ragama.
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 Na ziwa.
Kaa.
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 Na birikina.
Birikina. Birikina.
Birikina.
Birikina.
Birikina.
Birikina.
Birikina.
Kwa Kiswahili nini?
Pepe.
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 Umeme.
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 Okay.
So it is lightning.
Ndio.
Oni.
Now we are resuming recording after an interval. We do not want it too loud. It looks about right.
Na mwezi.
Hug.
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 Na asubuhi.
Burra.
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 Na kilima.
Mulimete.
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 Na matope.
Doke.
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 Na naini nyingine ya matope.
Ndodo.
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 Hima.
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 Na maji madogo yenye shima ndani ya shima.
Helemo.
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 Helemo. Helemo.
Na unasema helemo kwa Kiswahili?
Yani
shimo.
Pato kishimo.
Shimo tu.
Shimo tu.
Bila maji yenye maji.
Yenye maji na isokuwa na maji ni shimo tu.
Shimo.
Shimo ya maji. Shimo ya maji tu.
Ya
maji.
Na mvua?
Maa.
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 Mvua.
Mvua.
Maa.
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 Ni sawa ya maji. Na maalube
ni nini? Maalube.
Maalube.
Yani hunyesha.
It's raining.
Maalube.
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 Na mto?
Para. Baka ote?
Mto.
Oh.
Sono.
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 Buta bereke apara ni ile mtwa.
Mtwa.
Eh.
Oh, yule dudu.
A dudu ndio.
Did we already have that termite?
Don't think. Let's have it.
Anataka kusikia hii. Pare.
Para.
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 Yeah, we do have it.
Na. Mchanga kama kilima.
Gipe.
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 Na, si, ni mchanga ama...
Kile kiduru ya.
Kile kiduru. Kiduru.
Kama ya.
Peke yake tuwe utoka.
I'm wondering if this isn't ant hill. Inatengunezo kwa wadudu hawa?
Muta.
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 Okay.
Muta.
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 Muta. Namoshi?
Togwa.
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 Is that okay? Mm-hmm. Not sure we have that one. Na, hii ni neno ina maanisha, nafikiri ni ziwa huko karibu na Pandanas, karibu kati ya Pandanas na Witu, kuna ziwa, unakumbuka?
Luishi.
Ngada.
Ngada. Hey, atendeme
doon. Ngada.
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 Ngada. Ngada. Si ngada, weo na nakiboni.
Ni ziwa?
Ziwa.
Ziwa. Ile mado kwambi ami?
Ngada.
Ngada.
Mwajikoni.
Ngada.
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 Ngoja mimi. Ngada.
Ngada.
Na kwa kiboni ni nyada?
Nyada.
Nyada.
Kwa kiboni nyada.
Nyoka.
Nyota.
Nyoka.
Nyota.
Nyinkilia.
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 Nyinkilia.